Sifa House Music.
Smart point is one, just matatana. Nishike, it's on the yoga to want ya. Nishike, come closer. Nishike, it's on the yoga to want ya. Nishike, come closer.
Nakupenda wewe tu. Nakuweza wewe tu. You're one in a million. You are like baby nakukufa. Sitakuacha mpaka siku Mungu atamua. You are like
chaguo langu, funguo langu.